Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Nkuko mubizi radio Ijwi rya Amerika iravugira mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni mudukurikire kuri metero 19 na metero 22. Ni cya kiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Isanga rero koko, irushanwa rya munani ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagore ririmo rirabera mu Bufaransa, ryatangiye ku itariki ya munani y'uku kwezi kwa gatandatu, rizarangira ku itariki ya 7 y'ukwezi gutaha. Umunyarwandakazi Mukansanga Salima ari mu basifuzi 27 bose b'abagore bayobora imikino mu kibuga. Ntabwo rero ari bari abafasha abari mu kibuga babafite ibitambaro n'ibabandi babafite ifirimbi. Ejo rero iyo firimbi yatumye ayobora umukino wa Suède na Thailand, hagati aho Suède yatsinze Thailand 5-1. Usibye rero Mukansanga Salima uteye iyi ntambwe yo hejuru mu rwego mpuzamahanga, Abanyarwandakazi bageze he mu mupira w'amaguru? Nibyo tugiye kuganiraho. Umushyitsi ni nyina w'umuntu Marie Grace, yabaye umutoza wa mbere na mbere w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'abagore guhera mu 2008 kugera mu 2016. Muri iki gihe akora mu ishyirahamwe ry'abagore muri sport, ACOS, Organization of Kigali Women in Sports. Simbatindiye rero. Nyina w'umuntu, urahura komeye?
Muraho neza?
Umeze ute se?
Turashimye.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye ngo uganire n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ariko se mu magambo makeya, yego giye nkuvuze nko mu 20 gusa, ubundi wowe nyina w'umuntu uri muntu ki? Iby'umupira wabigezemo gute?
Nibyo koko, nitwa nyina w'umuntu Marie Grace nk'uko wamaze kubivuga. Haba ndi umudamu w'abana babiri b'abahungu mu rwego rwa siporo. Nakunze gukora siporo kuva kera nkiri umwana, nubwo byari kizira mu gihugu cyacu, byari kwica umuco. Ariko njyewe nize muri kaminuza siporo, mfite formasiyo zitandukanye. Nagiye nkura mu gihugu cy'Ubudage muri za Kameruni mu rwego rwa futuboro. Ariko navuga ngo nabikunze cyane maze kugera muri segonderi, ku buryo igihe cyose njyewe nakoraga numvaga ngomba gukora, nshaka kugaragaza ko abakobwa natwe dushoboye. Ibyo bakundaga kuvuga yuko abagore badashoboye, njye nibyo nakundaga gukora kugira ngo ngaragaze ko dushoboye. Ni muri urwo rwego navuga ngo natangiye kujya mu mupira w'amaguru ndi umukinnyi, kandi ndabikora mbirankundira. Nza kujya gutekereza no kuba nagaragaza ko n'abakobwa bashobora gusifura. Njya wari umusifuzi wa mbere mu Rwanda, ngaragaza yuko bishoboka, ndabikora biremera. Nza maze kubona ko abasifuzi babonetse mu gihugu cyacu, abakobwa batangiye kubyitabira, nibwo natekereje no kujya muri coaching, gutoza umupira w'amaguru. Icyo gihe ndabyibuka, njyewe ntabwo nifuzaga yuko nava mu gusifura, kuko numvaga ngomba kugera ahantu kure. ariko byabaye ngombwa kubera ko nifuzaga kujya sifura mu bagabo nari ngeze ku rwego rwo gusifura amakipe y'abagabo deuxième division nageze no premier division ariko baza kubyanga mbitaje mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru baza kubyanga bambwira ko nta mufitiza ngombwa n'umutoza nemera kuva mu bufitizi njya mu butoza kubera yuko nabonaga mu butoza naho abagore barikwiye bigaragara yuko ari ibintu by'abagabo njyewe rero na igihe cyose nashakaga gukora ibintu abantu bita ko ari iby'abagabo ariko nkagaragaza ko natwe abagore tubishoboye ni muri urwo rwego natangiye kujya muri domene yo gutoza umupira w'amaguru ngira n'amahirwe mpitamaga ikipe y'igihugu kuko urumva nari uwa mbere ugaragaje ko mbishoboye nari ndangije kaminuza muri siporo
ese
ikipe y'abadamu
iyo kaminuza wizemo siporo ni iyihe
ni Kigali Institute of Education iyo nahangaha mu Rwanda
yego none se abakobwa usibye niko nyina w'umuntu usibye muri siporo nyine no kwiga siporo mu ubwabyo kwiga siporo muri kaminuza mwari abakobwa benshi
kwa bakobwa batatu twari promosiyo ya mbere umukobwa wari urimo ntabwo yabashije kurangiza yahise ajya mu gihugu cya Canada ni ukuvuga ngo batatu nitwe dusa nk'abarangije bwa mbere mu Rwanda
nuko noneho rero uburatangiye uratoza ikibazo cy'umuco ntabwo wahuye nacyo abantu bakureba gute mu muhanda mu baturanyi ntabwo bakwita inshinzi
ntabwo byari ibintu byoroshye kuko njye mbyibuka igihe nari ntangiye kujya mwekereje kugira ngo njye kwiga siporo kuko numvaga nikunze cyane abantu baciye intege cyane bakajya bavuga ngo sinzabona umugabo bakajya bavuga ngo nzagira impfunduko bakavuga ibintu byinshi cyane bishobora kumbuza kuba najya kwiga iyo siporo ku buryo byageze mu birandenga kuko nari maze kwinjira mu ikipe y'umudamu uyu mukuru wa koci Demarika Felicite mbona ko ari umuntu wajijutse we uzi ibintu bya siporo ndagenda ndamwegera mu gisha inama ndamubwira ikibazo giteye ngenda nshaka kwiga siporo ndayikunda ni umupira w'amaguru nari namaze kwinjira muri ekipe y'urumuri angira inama nziza kuko njye namwegereye nk'umuntu mbona nanone ukora ibintu bidasanzwe ibintu donke byo bari nari mbamaze kumbwira ko ariwe wazanye umupira w'amaguru mu Rwanda
mu bagore
Grace wige uje mfashe numva noneho ngiye kwiga mfite akazi mba noneho numva mbonye kuraje noneho ibyo abantu bavugaga byose birenze amaso ndagenda niga siporo
uvuze ku umupira watangiye mu bagore ryari muhe mwaka mu Rwanda mbese ikipe ya mbere yavutse ryari
ikipe ya mbere yaje mu Rwanda yaje yatangiye muri mirongo ndumva ari muri 1998 bo 1998 ni 1997 aho natangiranye nayo ndewe ninjiyemo muri 2002 ariko icyo gihe ni madamu Demarika Felicite wakoreshaga amasumwa nk'umuntu wazanye umupira w'amaguru mu Rwanda w'abakobwa ariko nta nubwo wari uri muri federasiyo y'umupira w'amaguru wemewe muri federasiyo y'umupira w'amaguru muri 2006
nuko hanyuma rero ubwo umupira w'amaguru wemewe na federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda 2006 mu 2008 ekipe y'igihugu ibiravutse urayitoza bwa mbere na mbere ariko rero usibye no gutoza ikipe y'igihugu ariko hari na club watozaga AS Kigali y'abagore yatwaye ibikombe byinshi uyiyobora tubwireho muri make.
Nibyo ubwo mu 2008 nibwo nari nasabye kwinjira muri coaching mu gutoza umupira w'amaguru. Nagiye muri formation ndabitsinda, mbona mbaje muri batatu ba mbere, kandi nabonaga abo tuba twakoranye formation bari abagabo. Nza muri batatu ba mbere, ni formation twahabwaga n'abakobwa bari baturutse mu Budage, batubwira ko tugomba kujya gukora, tugomba kujya gutoza, hanyuma twamara kugira experience bakazaduha amahirwe yo gukora bishanswe bindi. Icyo gihe twadukoze yari amahugurwa y'ibanze, ariko batubwira ko nitugenda tukabishyira mu bikorwa ibyo batwigishije tuzahita tubona amahirwe yo kubona andi mahugurwa. Nge icyo gihe nta kipe nari mfite, naricaye nge nagiye negera madamu Bernard Félicité, namufashe nk'umuroro umudo wanjye, namugishaga inama muri kariyeri yanjye yose. Ndamwegera nubwo twicaye na madamu Bernard Félicité, twicara tuvuga tuti ni gute twakinnye ikipe y'umupira w'amaguru y'abakobwa mu mujyi wa Kigali, ko hariyo abagabo gusa, tukaba dukorera mu mujyi wa Kigali, twebwe ni gute twashyiramo imbaraga kugira ngo n'umujyi wacu ugire ikipe y'abakobwa ikine. Twicara cyane ko njye numvaga kujya bari badusabye kujya kwapurika ibyo twize, numva kuba nzagenda ngo umutoza wungirije ntabwo nzabona umwanya wo kugira ngo ngaragaze ubumenyi numvaga bunyakamo ngomba kugaragaza, ngomba gutanga nka sapoti yanjye ku gihugu. Ubwo turero twaricaye dukora proje yo gukora iriya kipe ya AS Kigali, njye na madamu Bernard Félicité n'umugabo wari ushinzwe urubyiruko witwa Rusindi Charles, twicaye turayikora turayidrafitinga. Madamu Bernard Félicité ndabyibuka hari sinzi ibirori byari byabaye mu mujyi wa Kigali, arahaguruka agaragaza ko bikenewe ko n'ikipe y'amaguru y'umupira w'amaguru y'abagore umujyi wa Kigali yabaho. Icyo gihe meya Kirabo yari umudamu, yabyakiriye neza cyane hamwe na nyakubahwa wari visi meya honorable Jean Darif Kasuba, babyakira neza cyane batubwira ko ari igitekerezo cyiza gitangira kubishyira mu bikorwa. Urumva ko nari mbonye ikipe ngomba gutoza, ndayitoza ngira ngo nayitoje amezi ane, ari nabwo bwa mbere nari ntangiye gutoza, ariko ndumva nifitemo amakonfidensi menshi. Nibwo ubuyobozi bwa federasiyo bwabonye ko nshoboye bantu ikipe y'abakobwa y'igihugu muri uwo mwaka, natangiye gutoza muri 2008 mu kwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa kane bari bamaze kumpa ikipe y'igihugu. Ikipe y'igihugu narayijyanye igeza ijyana mu Budage, dukina imikino itandatu, ariko twakinaga n'amakipe atari ku rwego rwo hejuru cyane. Twakinaga n'amakipe yo muri Swazen Divizio, twakinaga n'amakipe y'abana majuniyoro y'amakipe makuru. Mu mikino itandatu twakinnye twatsinzemo itatu, dutsindwa itatu. Icyo gihe rero nahagiriye amahirwe menshi kuko bavuga yuko abayobozi buhambaye banyemerera staje y'umwaka wose mu Budage. Nagaruye ikipe nshingira njye gukora rusansese y'Abadage mpita nkomerezaho n'iyo staje intanashipu bari bampaye. Nagombaga kumarayo amezi 12, namazeyo amezi 8 ngirangwa. Babona ko ibyo nagombaga kuba nakiniye, nagombaga kuba nibyo mu mezi 12, njyewe nari namaze kubyiga mu mezi agera ku 8. Ubuhanga bwanjye cyangwa se imitoreze yanjye urebye fondasiyo niyo ngiyo nari mezi namaze mu Budage, gusa nagiye nsubirayo mu mikino mu bihe bitandukanye, ku buryo naje no gusubirayo nkorerayo Lisansi B y'Abadage.
Ubu rero umutoza wo mu rwego rwo hejuru.
Ubwo rero naragarutse nkomeza gutoza ikipe y'igihugu, ndaenda itoza mikino kugira ngo tujye twajya dukina mwarayumvishe cyane ko ikipe y'igihugu yacu twabagaho buri gihe ariko igihe yaberagaho twarakinaga kandi bikagaragara ko abakinnyi beza ariko ibyo kuba ikipe y'igihugu wenda itaritwaye neza cyangwa se ngo initware nabi ni uko igihe cyose abakinnyi natozaga muri AS Kigali nahoraga mbatoza nk'utoza ikipe y'igihugu kuko yari fondasiyo numva ko AS Kigali zaba fondasiyo y'ikipe y'igihugu gatoza numva ko nanjye ntoza ibintu byiza ku buryo abakinnyi banakinaga nanjye nkavuganye remana twabagore turashoboye ntabwo navuga ngo ubu nabivuyemo njya gukora muri ONG muri akosi nuko ubu ngubu nari narahagaritse kubera impamvu zitandukanye ariko yibanze cyane ni ukujya kwiga kuko nagombaga kujya gukomeza maitrise yanjye nibyo narimbugiyemo ubu ngubu ndashaka kongera gusubiramo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Turaganira na nyina w'umuntu Marie Grace wabaye umutoza wa mbere na mbere w'Amavubi y'abagore mu 2008 kugera mu 2016. Turaganira rero ku birebana n'urwego umupira w'amaguru ugezemo mu rwego rw'abanyarwandakazi. Iki kiganiro nyine nk'uko mukizi ni cyanyu nshuti z'Ijwi rya Amerika. Uwa mbere dufite kuri telefone ni Ozias. Ozias we?
Namahoro.
Namahoro, uri he Ozia?
Ya, kandi mu Burundi.
Mukiye muye ntara?
Kayanza.
Muyihe?
Kayanza.
Kayanza. Nuko ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo?
Akaje naga ndaje mutumirwa. Sasa mikino ya gore na ndoko kama mimi kana chani go so zaiza kuti huko tukate kuti bila mbaja la gari ndoko mimi kina la gari pia ila mama la gari siku ya mbele kwa sari kwa la gari sari wana kuti bila msanga pidi kita mwenye chani sasa kwa bicha zaiza kuhangu mtu mto zaidi na sisi yuko zaidi mwa hela kuto zaidi mtu arumu kwa kwa tamu wanga mir
ariko wa mukurikiye kuva mu ntangiriro.
Aya kwa twa mu Burundi ubu ntifata murabeze.
Nibyo koko mukayanza ntabwo mufata FM yo mu Rwanda?
Aya
nuko
aya
ibyo ari byose
yego ndabazi ya Amerika.
Yego
halo kubude mutwaye twarinda akamondo gatara kombo cyane bazaza turabumba direct bitarinda kugorana.
Ye icyo kibazo barimo barakiga Ozia. Nuko mu magambo make rero urabaza ingorane yagize mu kazi ke ko gutoza. Urakoze Ozia. Nyina w'umuntu
turabumva.
Ongera rero mubwire ingorane wagiye ugira mu mwuga wawe wo gutoza.
Nk'uko nakomeje kubivuga ngitangira ntabwo byari byoroshye kubera imyumvire yari iriho y'umuco wacu utaratwemereraga yuko umugore ashaka kujya gukora siporo ariko navuga ngo nyuma ya jenoside umukuru w'igihugu urebye yahaye ijambo cyane abadamu. So ibyo byose byahise bituma wa muco wadukandamizaga utubuza gukora siporo usa n'ugabanuka. Navuga ngo usibye bamwe na bamwe bari badufitiye mico nibo bambwiraga baca intege bambwira ngo nzabona umugabo akomera nzasa n'abakobwa ariko kubera ko nari maze kwiga siporo nzi iby'umubiri w'umuntu udeveropa nzi impamvu umuntu ashobora kugira impfundiko nzi n'uburyo wakora amayikiro mu bintu byose ugasigara umeze nk'uko watangiye ukora siporo. Ntabwo nigeze ncika intege nkabe na busa. Ikindi kintu ushobora kuba nahuye nacyo kimeze wenda nk'imbogamizi ni uko kenshi na kenshi abana b'abakobwa nasozaga babaga bafite ikibazo cy'ubukene no kubona ibyo bikoresho, kubona imyenda yo gukoresha siporo, kubona inkweto ntabwo byabyoroshye. Ariko ujaho natozaga mu mujyi wa Kigali kubera abayobozi babyumvaga abana b'abakobwa barabafashaga cyane ari nabyo nshimira cyane umujyi wa Kigali kuko uritanga mu bintu byose uritanga mu buryo bwo gufasha ikipe y'umupira w'amaguru w'abakobwa haba mu mashuri biga barabishyurira haba mu bikoresho bakoresha barabishyurira haje kuvu nabonaga ko hari n'ikibazo rero nko ku yandi ma ekipi igihe twabaga tugiye gukina ugasanga wenda nk'abana b'abakobwa ntabwo barakina batambaye wenda inkweto batambaye imyenda isa ndetse ugasanga nabo baba bakeneye abafana babareba babakuraja mu mikinire yabo ariko ugasanga ni bake cyane.
Ubu ngubu rero iyo abakobwa barimo bakina mubona hari abantu benshi ku kibuga baje kureba
urebye ubu ngubu bitangiye kuza ariko ni ku makipe amwe n'amwe kuko nk'aha mu Rwanda navuga ngo amakipe akomeye ni abiri ikipe ya AS Kigali n'ikipe ya Scandinavia yo ku Spain. Iyo izo kipe iyo zahuye zombi rero abantu baraza rwose ku rwego rwiza.
Uvuze aya makipe dushobora kwibutsa cyangwa se kubwira abateze amatwi ijwi rya Amerika ko mu rwego rw'abari n'abategarugori mu Rwanda hari amakipe 20, 10 mu cyiciro cya mbere Premier Division n'andi 10 mu cyiciro cya kabiri Deuxième Division. Ndibeshya? Yee, ndagushimiye. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, noneho duhamagare Habihirwe. Habihirwe we?
Ndabumva, ndabumva.
Uri he Habihirwe?
Njyewe ndi Kigali.
Yee, nuko igitekerezo cyangwa ikibazo?
Igitekerezo cyanjye. Urebye wenda mu Rwanda muri football amakipe akomeye ni nk'abiri gusa.
Amaze kubivuga? Nyina w'umuntu amaze kubivuga yavuze AS Kigali na Scandinavia.
Kimutini agakina muri iyo kipe n'undi ntakiri umupira wamugira agakina muri AS Kigali cyangwa muri Scandinavia na bizamubye azamutse umwaka washize. Sanga rero nuko n'ubundi amakipe menshi aba afite amakipe y'abagabo bakayashyiramo amafaranga yabo na minisiteri ariko amakipe y'abagore ntabwo agaragaza agaciro nabo byaba bakwiye kongerera agaciro kugira ngo nabo bajye bakina bishimye nk'uko n'abagabo bakina bishimye.
Yee, nuko urakoze ku gitekerezo cyawe.
Amwe murakoze cyane.
Yee, niko se nyina w'umu kuri iki kibazo cya mikoro koko ubona mu Rwanda tuvuge nka AS Kigali ifite ikipe y'abagabo n'ikipe y'abagore irazisumbanya?
Ku mujyi wa Kigali ni nta mpamvu nawushimiye cyane kuko ikipe y'umujyi wa Kigali ridahari AS Kigali y'abakobwa n'ikipe y'igihugu kubaho byagorana kubera ko mu mujyi wa Kigali ho amakipe yose bayafata kimwe babaha ibintu ntabwo navuga ngo bije y'abagabo ingana n'iy'abagore ariko mu by'ukuri baragerageza gutanga ibishoboka byose byafasha abakobwa kuba bakina bishimye ndetse bakagira n'amafaranga amwe n'amwe babaha buri kwezi navuga ngo ni umushahara ushatse kwiga aho yashaka kwiga aho ari ho hose haba muri kaminuza haba muri segonde baramwishyurira. Ugasanga rero n'abo bana bakina muri AS Kigali baragenda bagafasha imiryango yabo ibyo akaba ari byiza cyane rero ariko ahandi numvishe ni muri Scandinavia numvishe ko naho umuterankunga wabo abikora ariko ugasanga nk'igihe n'uturere tugiye dufite amakipe y'abagabo nta karere na kamwe gashaka gufasha amakipe y'abagore nkaba njyewe rero ku cyifuzo cyanjye navuga ngo niba dushaka guteza umupira w'amaguru mu Rwanda ukava ku rwego uriho ukagera ku rundi rwego nuko nabo babona bajeti yinjira mu mupira kuko umupira kukina birahenze.
None se mu rwego rw'ikipe y'igihugu shi Amavubi yo nayo wayijyanye no mu marushanwa mpuzamahanga atandukanye harimo na Sekafa ubona igihugu naho kihashyira amikoro ku buryo bushimishije?
kigeze ku rwego rw'igihugu hose minisiteri y'umuco na siporo iragerageza ibishoboka byose irabikora. Navuga ngo iyo abakobwa bagiye muri muri camp bashyira muri hoteli nziza nk'iy'abagabo, niba hari organizasiyo ikenewe kuri mace y'abagabo no kuri mace y'abagore irakorwa bose ku rwego rw'ikipe y'igihugu. Urwo navuga ngo ni urwego rwiza, navuga ngo ni urwego rwiza, gusa ikintu gikenewe mbona kigomba gushyirwamo imbaraga si ugufasha ikipe y'igihugu, ahubwo numva ari ugufasha abana b'abakobwa bakiri bato bakazamuka ari benshi. Kuko iyo urebye usanga abakobwa bakina bahora ari bamwe, nta pipiniyeri zihari zizavamo abandi bakobwa igihe bariya bazaba bamaze kunanirwa.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umupira w'amaguru dufashe ku isura y'ikipe nako yishirushanwa ry'igikombe cy'isi mu rwego rw'abagore kirimo kibera mu Faransa ugeze he rero mu Rwanda, nibyo tuganiraho na nyina w'umuntu Marie Grace wigeze gutoza ikipe y'igihugu bwa mbere na mbere y'abakobwa guhera mu 2008 kugera mu 2016. Kuri telefone dufite Benjamin. Benjamin we?
Allo?
Uri he Benjamin?
Jendi igiteka i Burundi.
Yego.
Yego.
Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Narifise ikibazo nongera se n'itekerezo namubwira. Nagomba mu ndamukiza ngo uwo mutumire Marie Grace.
Yego arakumva.
Yego urumva. Ikibazo cya mbere nari mfite nagomba ndamubaza yuko kuva mu ntango yo bagitangira uwo mugambi ko ata mbogamizi baba bamaze guhura nazo muri uwo mugambi. Ikindi nacyo ni kuvuga iyo kipe yabo ko yatanguriye mu Rwanda gusa yuko mu bindi mihingo se mu bindi bihugu badashobora nabo nyine gutumirwa muri iyo muri iryo higanwa ry'abakobwa bagiye mu Faransa. Yego ikibazo cyane cyari icyo.
Ntabwo icyo ngicyo cya kabiri gisobanukiwe neza. Ye urashaka kubatera intege? Nuko ni byiza rwose.
No kubatera intege rwose.
Ariko rero icyo kibazo cya kabiri cyo cyerekeranye n'ibyo mu Faransa ntabwo nagisobanukiwe neza, wagisubiramo?
Ye navuze ni ko ari atabandi atarindi bihugu biba byaragiyemo muri ayo mahiganwa mu Faransa kibe atari iyo kipe yiwe yaratangiye gusa.
Oya mu Bufaransa amakipe ahari n'ay'ibihugu byatsindiye nyine kujya gukinira igikombe imikino ya nyuma. Ntabwo rero ari amakipe twita club, urabyumva?
Ego ndabyumva.
Urumva wabonye igisubizo?
Ego murakoze.
Ye urakoze cyane Benjamin.
Ego
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Niko se Grace we nawe wabajije imbogamizi, ikibazo nuko nyine mu Burundi batatwumva, ntabwo bakurikira Ijwi rya Amerika. None aho kugira ngo sinzi na Benjamin nyine nimba ashobora kukumva igisubizo cyawe, ubwo si imbogamizi twazigarukaho nanone?
Ibibazo ko tutazigarukaho kuko nubwo twazigarukaho batatwumva batabasha kubyumva.
Ndakwemeye rwose. Yego komeza.
Sinzi rero ikindi kibazo cya kabiri mwabashije kugisubiza yarabashije. Ariko njyewe mu ntumbero zanjye ndamwumva cyangwa se kujya mu gusoza nanjye nzahagarika ariko ikindi gikombe cya Afurika cyo ni kimwe, ariko simpagarariraho mpagarara ngeze no mu gikombe cy'isi.
Urabyizeye?
Niyo imbere yanjye nubwo cyane ubungubu bisa n'ibitangiye gusa n'ibimvamo nsigaye numva, kuko igihe cyose njye mba numva nshaka gukora ikintu bita utuntu n'udushaka gutinyura abantu gutinyura abadamu numva isa n'uwahinduye intumbero yanjye ho gatoya nshaka kugira ngo nzarebe ukuntu noneho ntangira kugaragaza ko twebwe nk'abadamu tutabashije gutoza abadamu gusa ahubwo n'abagabo twabatoza. So ubu ngubu rero nyuma yo kurangiza kwiga nibyo ndi gutegura kugira ngo ndebe ukuntu nakwinjira noneho muri coaching yo gutoza n'abagabo kugira ngo natwe abadamu bigaragare ko ubwo bushobozi dushobora kubugira.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, noneho duhamagare Habineza. Habineza we, telefone yawe kutavuga neza, uri hehe? Reka da, ntabwo tukumva rwose, sinzi ikibazo aho kiri, uratubabarira pe. Ndakurahiye rwose, ntabwo twebwe tukumva, umbabarire rwose Habineza we, ntabwo ari njye nanjye. Ijwi rya Amerika. Ahubwo se nyina w'umuntu wavuze yuko kandi nibyo koko umupira w'amaguru mu bagore watangiye nyuma y'amahano yagwiririye u Rwanda mu 1994, iyo ubirebye usanga umupira w'amaguru ufasha abari n'abategarugori guhangana n'ingaruka z'ayo mahano gute?
Njyewe icyo mbona cyo umupira w'amaguru warafashije cyane, kuko tugitangira gutoza ibisigisigi by'izo ngaruka hari bamwe bari babifite mu bana natozaga, ku buryo kenshi na kenshi iyo nabaga maze gutoza twaricaraga tukaganira. Ntabwo buriya njyewe nakoraga akazi ko gutoza umupira w'amaguru gusa, ahubwo na nyuma y'imyitozo bageragezaga kuganira no ku buzima busanzwe kugira ngo turebe tugomba kwiyubaka gute, ni gute tugomba kuva muri bya bindi by'umuco wadukandamije, ni gute tugomba gutanga sapoti yacu mu kubaka igihugu cyacu nyuma ya biriya mahano yabaye mu Rwanda. Bageragezaga kuganira cyane rero, kandi ugasanga abana baraba open bagafunguka tukaganira bakavuga, ku buryo na wa wundi wumvaga ko wenda ubuzima burangiye, wabuze ababyeyi, wabuze abavandimwe, twaricaraga tukaganira ukabona ko yamaze kubishyira ku ruhande yagiye, kubera ko muri siporo buriya ni ubuzima, siporo ujyayo utekereza ibintu byinshi, waburiye igisubizo ukavayo wishimye, wagiye ubabaye, wagiye ufite ibibazo bitandukanye, ariko kubera guhura n'abantu, kubera kuganira n'abantu, ukumva ko ufite abantu hafi yawe. Icyo kintu rero cyafashije benshi mu mupira w'amaguru, kuko byatumye babona yuko batari bonyine, abari babuze abantu babona ko bongeye kubona indi famiye, kuko njyewe ikipe natozaga kenshi nayikoraga ku buryo imera nka famiye.
Icyo kibazo nakikubajije kubera ko nawe ubwawe uri umucikacumu, Jenoside yakorewe Abatutsi yagutwaye abantu benshi, nawe ubwawe rero urahamya yuko umupira w'amaguru siporo muri rusange ifasha umuntu kuzamuka akava muri ako gahinda akongera akabaho?
Nibyo koko, njye ndabyibuka kuko intambara irangiye isa n'ikirimo na veterinari n'abana badafite ababyeyi, tuba muri veterinari imyaka igera kuri ibiri, ariko muri icyo gihe twabaga muri veterinari mu kigo cy'imfubyi. Navuga ngo nagiriyeho ibitekerezo, navuga ngo bitari byiza ku buryo byangoraga no kubyakira, kuko nanabibabwira n'uko nicaraga nkumva sinagira inshuti y'umuntu ufite umubyeyi, nkumva njyewe kuganira najya nganira n'abantu batagira ababyeyi gusa, ibyo bintu biragenda bimvamo bimbera n'ikibazo. Ariko maze kugera muri siporo tukaganira tugaseka, numvishije ubuzima buhindutse, numva ibyo byose bishizemo.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nyina w'umuntu Marie Grace atoza mu mupira w'amaguru by'umwihariko, yatoje ariwe mutoza wa mbere na mbere yatoje ikipe y'u Rwanda Amavubi y'abagore guhera mu 2008 kugera mu 2016 aratwungura ubwenge rero ku rwego umupira w'amaguru mu Rwanda mu rwego rw'abagore urwego ugenda ugeraho kuri telefone dufite Samuel Samuel we uri he Samuel
bo ndi urundi bujumbura
yee icyumviro cyangwa ikibazo
bo yewe ni icyumviro sise nagomba gushima hanini kateka nundi ise abadamu b'Abanyafrika bagize kose cyane n'uwo mudamu w'umunyarwanda kandi kuko ni umuturanyi n'umubanyi w'ubuhacu burya mu byo twese ndi kana ko ibintu ari kimwe mu bintu bituma abantu bamenyekana kandi ni ikintu kizafasha mu buzima gusumba rero byampimbaye gusumba kabisa urumva ko umupira w'amaguru nawe uko utera imbere kandi urumva no mu gitsina naho ni wenye kitoke yaserukirwa muri Afurika papa ari ibintu bikomoye natwe nk'ejo bundi ko mu rundi kazi nawe ngenda kuba bitengere gusumba
Samuel hagati aho ngaho abantu bambwira yuko aho ngaho iwanyu mu Burundi abigeme bataratangira gukina umupira nta ikipe hari y'umupira w'amaguru y'abigeme
oya birahari mugaho gusa ntizatera intambwe nk'izo numva ahandi tugiye tweko biri aho ngaho mba nta ahogero rero afite akabisa ariko ndaraba ikipe kandi kubona n'ibyabandanya aho ngaho irinde naho
Samuel urakoze nyina w'umuntu dufatiye aho ngaho u Rwanda ubu ngubu muri aka karere rurimo dufateye yase ubona uruha yahe manota
ntabwo nigishe neza ikibazo mumbajije mwasubiriramo
yego ni uko nyine Samuel yari yavuze yuko yishimiye yuko u Rwanda rurimo rutera imbere mu rwego nyine rw'umupira w'amaguru mu bagore ariko nagira ngo nkubaze ese u Rwanda mu karere ka yase ubu ngubu waruha yahe manota mu magambo make mbese ruhagaze rute ugereranije n'ibyo bihugu bindi
nibaza ko ikipe yacu y'igihugu y'u Rwanda ntabwo navuga ngo iri ku rwego rwiza cyane ariko nta n'ubwo iri ku rwego rubi kuko ubundi ikipe ya mbere muri yase ni ikipe ya Tanzania ikipe ya Tanzania niyo ya mbere hagakurikiraho ikipe ya Kenya izo kipe rero nizo nafataho nka referanse kuko nko muri 2014 ikipe ya Kenya nitwe twayikuyemo mu majonjora y'igikombe cya Afurika
hanyuma namwe mukurwamo na Nigeria namwe icyo gihe mwakuwemo na Nigeria
natwe icyo gihe twakuwemo na Nigeria kandi ntabwo twagiherutse no gukina ubwo navuga ngo u Rwanda kuba rwarakinnye na Kenya ukabasha kwitera ibintu igihugu nka Kenya gifite umupira ukomeye navuga ngo nicyo gihugu cya kabiri muri EAFC navuga ngo ntabwo u Rwanda ruhagaze neza kongera nkafatira ku mikino y'abanyeshuri twakinnye muri 2016 2015 igikombe cya futuboro y'abakobwa mu bihugu biri muri EAFC kigatwarwa n'u Rwanda rutsinze Tanzania ku biki n'igihugu cya mbere muri Afurika navuga ngo u Rwanda ntabwo ruri heza cyane ariko nta n'ubwo ruri habi ruri hagati na hagati
ikibazo rero nyine kikaba gushakisha abo bana bagenda bagomba kuzamuka bakazasimbura bakuru babo
icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko hagombye kuba hari ipimye ariko navuga ngo birimo kugenda bitarinja birimo kugenda biza uyu mwaka wa kabiri hagiye n'icyiciro cya kabiri nubwo ubona ko nabo bagenda hakinamo abasaza n'abakuze ho gato twagakwiriye kuba turi mu gutekereza ngo pipiniyeri n'inyige tuzakuramo abana bazagenda basimbura abakuru babo igihe bazaba barimo kugenda babivamo, cyane ko abana b'abakobwa umupira banawureka hakiri kare atari kimwe n'aba bahungu.
Ubwo ugereranije bawureka bageze nko mu kihe kigero cy'imyaka y'amavuko?
Ntabwo byoroshye kumenya ikigero, kuko hariho ugera mu myaka 25-26 akajya gushaka umugabo, akajya kurongorwa kubaka. Umukobwa rero wubatse ntabwo yabasha kongera gukina, ntabwo byakunda kuko abakoresha imbaraga nyinshi, kandi niba agiye kubaka abakeneye kubyara. Ntabwo mu gihugu cyacu ari kimwe naho iwanyu muri Amerika, abantu bashakana bakamara imyaka 5 bakavuga bati tuzabyara ku mwaka wa 6. Sendi naha iyo ushatse uba wumva ugomba guhita ubyara. Rero iyo umukobwa nk'uwo nguwo ageze muri icyo gihe cyo kuba yatekereza gushaka, umupira uri guhagarara. Ariko wenda iyo batabitekereje, hariho n'abafite imyaka 20-30 yageza muri iyo myaka bakiri mu kigo.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga. Umupira w'amaguru ugeze hehe? Ufitiye ntambwe ufite ugeze ku ruhe rwego mu bagore n'abari? Turaganira na nyina w'umuntu Marie Grace kuri telefone. Dufite Didas. Didas we,
kane
uri he? Dida,
ndi Musanze mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru.
Yee, nuko igitekerezo cyangwa ikibazo?
Igitekerezo natanga nuko nka Leta y'u Rwanda cyangwa Ferwafa tugomba kwitaho abari n'abategarugori nabo barashoboye umupira w'amaguru.
Ese ujya ureba umupira niko Dida? Wari wajya kureba imikino y'amakipe y'abagore?
Nayirebye nk'inshuro nk'itatu, kuko ntitwari dufite ikipe yari ihagarariye yari mu cyiciro cya mbere ya EZI iri igeze nyuma bayikuraho. Ariko ubu twamaze kubona indi kipe nayo yarebye inshuro nk'ebyiri, Fatima FC ubu nayo uyu mwaka yikarisiye mu cyiciro cya mbere, uyu mwaka turamutse mu cyiciro cya mbere nayo nsigaye ndayireba.
Yee, nuko komeza rero.
Rero ndi gutanga ikibazo nuko Ferwafa yita ku makipe y'abahungu, y'abagabo gutyo gusa, ay'abagore nayo ntibayateje imbere. Mbona njye nayo bayateje imbere yagera ku rwego rw'abagabo bikanarenga, nubwo kuko mbona abakobwa bashoboye kurusha abagabo bacu.
Yee, nuko Dida.
Kuba muri kumwe na nyina w'umuntu Garase ubashaka kugera ku bayobozi, nawe yaje arabasha akabavuganira akababwira umuvugizi, nawe agashyiramo akapfa kongera udufaranga ubushobozi.
Yee, reka kubwire nimba ubwo buvugizi yajya bukora nyina w'umuntu.
Ndabumva
ubwo buvugizi, usibye ko icyo kibazo twigeze kugikomozaho nyine ku mikoro ahabwa amakipe y'abakobwa cyangwa n'abagabo uko bimeze, uwo ubundi buvugizi nabwo urabukora? Usibye gutoza gusa, n'ubuvugizi urabukora kugira ngo amakipe y'abakobwa yitabweho kuko bikwiye?
Ngira ngo n'ubu ngubu ndi mu kubukora, kuko abanyarwanda bari kunyumva, isi yose iri kunyumva, nta mvugira abakobwa yuko bose bakeneye inkunga zitandukanye, kuko ubushobozi barabufite, umupira barawuzi, impano barazifite. Ikibura ni ibibafasha kugira ngo bagaragaze impano zabo. Igihe cyose rero ngize amahirwe nkabona ndiko, nkabona ikinyamakuru kimpamagaye, rwose umuvugizi ndabukora, nkagaragaza ko abana b'abakobwa umupira barawuzi, ariko bakeneye nabo inzinga zitandukanye kugira ngo babashe gukora iyo myitozo, kuko buri myitozo iravuna cyane. Biba bisaba yuko umuntu aba yariye kandi akabya neza, biba bisaba yuko uba ufite iyo myambaro, ufite izo godiyo. So biragoye rero kuba babasha kubibona badafite inkunga zitandukanye. Niyo mpamvu ndasaba ushoboye wese ko yabafasha bafite imipira myiza, hari uwo mugabo yabivuze neza aravuga ngo abakobwa bashobora gukina imipira myiza urusa n'uw'abasaza babo. Nabyo birashoboka ukurikije igihe tumaze dutangiye gukina umupira w'amaguru n'urwego tugezeho. Njye mbona ko dufashe tageti y'igihe runaka dushobora kuba twageze kuri byinshi mu gihe yaba igihugu, yaba amashyirahamwe yikorera cyangwa se ama ONG atandukanye bagize igitekerezo cy'umupira w'amaguru w'abakobwa mu nshingano zabo.
Hari abantu batwandikiye kuri Facebook batari ko kuki abakobwa batajya bakina n'abahungu. Ibyo ngibyo ntabwo ahari ubuntu yabasobanura yuko ari niko za federation zibishaka, nta competition, nta marushanwa y'amakipe mixed abaho, mixed nyine murumva bishobora kuzabaho.
Nibaza ko biragoye cyane ukurikije imiterere y'abahungu n'imiterere y'abakobwa bijya bibaho iyo abana bakiri mu myaka mike mitoya, munsi y'imyaka ngira ngo 12, aho ho bashobora kuvanga bagakina. Ariko ukurikije imiterere y'umukobwa n'imiterere y'umugabo, ntabwo bashobora gukinana kubera ko umuhungu uko agenda akura yongera force cyane, yongera imbaraga kurusha umugore. Ubwo rero igihe byakwemezwa yuko bagiye gukinana, igihe cyose umukobwa ntiyazapfa gufata umupira ngo awukure ku muhungu. Njyewe ndabikunda cyane, iyo ndi mu gutoza ndabikunda cyane gufata, sinshobora gufata abahungu bari mu kigero cyangwa abakobwa ndi gutoza, ariko mfata abahungu nibura bari mu kigero cyo hasi badafite imyaka nk'iyabo bakobwa, bakaba bakinana kugira ngo bamenyere vitesi zabo, bamenyere kugira resistance kuri force zabo no kuri vitesi zabo. Ni byiza pe. Ahandi hantu abakobwa bajya bakinana n'abahungu ni mu mikino ni siporo nanone yitwa football for hope. Barahura bagakina, ariko usanga nanone harimo amategeko afavoriza abakobwa.
Mwebwe muri AS Kigali ukitoza, hari ubwo mwajyaga mukora imyitozo hagati y'amakipe yombi, ay'abakobwa n'ay'abahungu, agakorana imyitozo hamwe?
Cyane twakundaga guhamagara, njye n'ababikoraga nta buri cyumweru nagombaga gufata ikipe y'abana b'abahungu bagomba kuza bagakina akamati d'antrenoma n'abakobwa banjye. Ni nayo mpamvu bagize imbaraga z'umubiri kubera kwipima cyane kuri abo bahungu, kandi kenshi twaranabatsindaga. Ndetse no mu ikipe y'igihugu nakundaga kubikoresha cyane, nkaba natumira amakipe y'amajuniyoro, ubona ko ari amakipe akomeye kugira ngo dukine. Kenshi yabaga bibiri kimwe, nta kipe yadutsindaga ibitego bigeze kuri bitanu bitandatu.
Abakobwa bawe ukabona barabikundaga?
Abakobwa barabikundaga cyane kuko byatumaga bongera ingufu ndetse bagapima. Urabona nka AS Kigali ni ikipe ya mbere, twatwaye ibikombe bigera mu munani, turi aba mbere. Urumva iyo tutaza gufata icyemezo cyo kugira ngo tutangire gukina n'abahungu, twari kwirara tukaguma aho turi, ntitwikomeze kwidevelopa kugira ngo tuzaze ku rwego turiho tugere no ku rundi, kubera ko nta yandi makipe akomeye twavugaga ngo turikima nayo. Rero kenshi na kenshi niyo mpamvu nakundaga gukoresha amakipe y'abahungu kugira ngo tutazaguma ku rwego rumwe, ahubwo tujye duhora tuzamuka igihe cyose mu rwego rwo kugira ngo nitujya mu ikipe y'igihugu tuzabashe kujya guhangana n'izo za Nigeria, tuzabashe guhangana na za Afurika y'Epfo, na za Ghana, na za Zambia, nk'izo kipe z'abakobwa ubona ko baba baramenyereye bari ku rwego rwo kuba bakina n'abahungu.
Nigeria urayivuze, Afurika y'Epfo nayo nakwibutsa yuko nazo, na Kameruni izo kipe eshatu nizo zihagarariye Afurika muri iki gihe muri iriya rushanwa rya munani ry'igikombe cy'isi ririmo ribera mu Bufaransa. Ubwo rero Nikose, iyo urebye u Rwanda ubona waruha nk'ayahe mahirwe mu uyu mwaka ku buryo rwaba rwageze ku rwego rw'aya makipe ya za Nigeria, za Afurika y'Epfo, za Zambia, za Cameroon n'ibindi?
Izambogamizi zose twagiye tuvuga zibaye zivuyeho, hakwa icya mbere hagashyirwaho plani yo kugira ya developuma y'abana b'abakobwa bagakurikiranwa muri etape zose zitandukanye. Nibaza yuko mu myaka itanu itandatu twaba tugeze kuri rwa rwego rwiza duhangana n'izo kipe za Nigeria. Byasaba yuko gahunda turi mu gusabira abana b'abakobwa ziboneka, ya gahunda ibakorewe igaragaza uburyo bazakurikiranwa n'uburyo iyo gahunda izashyirwa mu bikorwa igaragara, abatekinisiye bakajyamo babishoboye bafite ubwo bushobozi. Nibaza yuko impano zo turazifite mu myaka itanu itandatu twaba tugeze ku rwego rwiza dushobora kuba duhangana na Nigeria itashobora kongera kudutsinda ibitego byinshi nk'ibyo yadutsinze.
Imyaka itanu itandatu ni ukuvuga mu 2024, 2025 ni yewe u Rwanda ruhageze rwa burutse intambwe ihambaye cyane.
Ntabwo numvise icyo mumbwiye.
Ndavuze nti ubwo ngubwo mu myaka ine, mu myaka itanu itandatu iri imbere byaba ari mu 2024 cyangwa se 2025, iyo ntumbero u Rwanda rugezeho rwaba ruteye intambwe ihambaye cyane.
Yaba ari intambwe ikomeye cyane kuko nta nubwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bisaba gushyiramo imbaraga n'ubushake buhagije kugira ngo icyo kintu kibashe kugerwaho.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone Eric arategereje. Eric we,
karame
uri hehe se Eric?
Ndi Kicukiro.
Kicukiro Kigali, hehe. Ni uko igitekerezo cyangwa ikibazo? Eric wagiye he? Telefone ye iratunaniye rwose, muratubabarira. Nibutse abateze amatwi Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ko tuganira na nyina w'umuntu Marie Grace yatoje ekipe y'u Rwanda Amavubi y'abagore guhera mu 2008 kugera mu 2016. Nk'uko rero mumaze kubyumva, afite icyizere cyane mu Gifaransa ibyo bita optimisme, ku buryo nko mu mwaka w'2025 u Rwanda rwaba rugeze ku rwego rwo guhangana na ziriya kipe za Nigeria, za Afurika y'Epfo. Nikose Grace we, ubu ngubu aho ngaho muri akose ukora, nabwo ushinzwe ibintu mu byo ushinzwe harimo ibyo kuba umutoza, abatoza bo b'abanyarwandakazi ubu ngubu urabona icyambere no bafite ubu ngubu bageze ku mubare uhagije ku buryo mbese twaba dufite abatoza bahagije, noneho rero n'ubumenyi ugeranije n'ubwawe ubona abatoza kazi bameze bate?
Iyo tuvuze ubumenyi n'ubuhanga bitandukanye no kubishyira mu bikorwa. Ushobora kuba ufite ubumenyi n'ubuhanga ariko udashobora kubishyira mu bikorwa, cyangwa se ukaba ukitinya udashobora gusohora ibikurimo. Ikigaragara ni uko abagore n'abakobwa mu gusoza umupira w'amaguru baracyari bake cyane, sinavuga ngo ni uko batabasha kugira ubuhanga bw'ubwanjye cyangwa babasha kugira ubumenyi bw'ubwanjye, ariko mbona bakitinya kuko iyo urebye amakipe hafi ya yose amakipe turi mu kuvuga mu Rwanda hafi ya yose atozwa n'abagabo.
Eh, burya niko bimeze.
Atozwa n'abagabo. Yego.
Eh.
Ikipe itozwa n'umudamu ndumva ari ikipe ya Rambura. N'ikipe ndumva ari ikipe ya Rambura itozwa n'umudamu n'ikipe y'Inyemera niba nibuka. Izindi kipe zitozwa n'abagabo.
Mhm.
Ukareza ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane kuko abakobwa abadamu turacyitinya, ariko nanone hakazamo cya kibazo cy'amikoro kuko umuntu wese ikintu akoze kenshi aba akeneye igihembo. Ugasanga rero nta gihembo kigaragara gishobora kugenerwa umutoza w'umudamu w'umuntu, ndetse nibaza ko cyakabaye na motivation yo kugira ngo abadamu bakunde umwuga wo gutoza. So ni ikibazo kigikomeye, navuga ngo federasiyo ifatanyije na minisiteri bagombye gushyiramo imbaraga nyinshi, hakarebwa ingamba zikomeye zo kugira ngo abadamu nabo babe benshi mu mupira.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Telefone y'umutumirwa nayo ndumva ishobora kubicitse. Twarimo tuvuga rero ku kibazo cy'abatoza b'abagore badahagije. Ubu ngubu niba mumbonerana none turavuga bagiye hehe. Amaze kutubwira yuko amakipe yose y'abakobwa atozwa n'abagabo kereka nk'imwe cyangwa ebyiri gusa. Nyamara mu 2004 ACOS ryashyirahamwe rero ry'abagore muri siporo muri Kigali ryatoje ryigishije abantu 24 abagore 24 bo kuba abatoza. Ubwo rero nyina w'umuntu nagaruka aratubwira bagiye heze. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika. Nyina w'umuntu wagarutse, ndumva nanone telefone igifite amakaraza. Ibyo ari byose nari nifuje yuko watubwira ko ACOS yigeze kwigisha abagore 24 mu 2004 ibigisha gutoza amakipe, none ukaba utubwira yuko amakipe yose atozwa n'abagabo hafi ya yose nako yose, bagiye hehe aba bantu? Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Umurongo wa telefone rwose urongeye uracitse w'umutumirwa nyina w'umuntu Marie Grace yabaye umutoza wa mbere w'amavubi y'abagore guhera mu 2008 kugera mu 2016. Nubwo telefone zose rwose zidutengushye, nagira ngo rwose mushimire cyane namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika mwese uko mungana. Ndabashimiye byimazeyo, mukomeze mugubwe na radio, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.